Yesu ni jina nipendalo, napenda kulisikia, napenda kulitamka ila linaloniridhisha.
Baby.